yande jonitere min tata chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde kor jamone mon hande jeddi lewru avril hitande fu no wade batudo fila ko darto cello bibbe adama be lay duniya wadi golle majjum en nana leydi niger no fi cello wontiri nonne faal jone le kibaru du ko nan gambatte alle wade lewru sumayer mun no wodiri himbe taabe der galdo difa be jammi horebe be nebe wakkati yidi himbe baye burtade filo le gallurde endam yewtal men pinnaani studio kalangu en kala haal be teedo rukeya karimu o debbo gollataado do fi ko darto kartongoji wonji tado wala dum kulle godde pettede e ciude ko nande mum dum sumana amadou janganta habaru je fulfulde ko jagnalli e mon nani yanno mbirde le ko kibaru yin tawa hono nyalaande ittanande do fi ko darto cellal ka wono jeddi lewru avril hitande fu fuddama du kondani wadede battu duniyaru e lutaru ina temede jena e chapande joy dun du konna ga batte miccitade jojjinol fedde leede duniya hawjene filna ko darto cellal hitande ina temede jena e chapande e jetati dun waddi ni ko fawar joni e do limoreji ko wada nyalande endani leede duniya fu wonno gollande kana won leede duniya kewde sementeji fu ngalana keba no jirri e do fi on endan noy leede men Niger ne enda filla cellal mudum wontiri dum wonno ko badde me rahilata sumana hawri ko Ali Abdul Mumin nyalli firte de ngal forfolde
jama are leydi Niger fawarde go lewru juye hitane dubi ujuna didi e laso e go ko hisa wadan millionji laso e nay e ko dekki hano no minister kawjido filla cellal himbe haliri do hemre mabbe chapande jo e go ka en goni hitane dubi ujuna didi e laso yehube lokotorore wadana nyawtigu hano no sigila leede duniyaru kawjido filla kawrol jawdi wadande himbe nyawtigu holliri de darama hano himbe ujunaji chapande tato e dido ka en kawra lokotorojo mawdo goto himbe du fa handen ujunaji tato ka en kawti lokotorojo pamaru tawidu ko OMS holli kan woni lokotorojo mawdo fu filla cellal himbe ujunaji sappo kan hani hawjade lokotorojo pamaru du fu himbe ujunaji jo gomnati leydi Niger ni de en dari gam moƴƴinde fi cellal himbe joddini sigila mawdo hoynande himbe keba laabi nawtorade lokotoroje nangude hitane duubi ujunaji didi e laso e go'o yaade hitane duubi ujunaji didi e chapande tati hitane hikka de andan miliyaruji hemre e chapande tati e jenay e ko deki kan gona no gatti cellal hebo do andal leydi Niger
nani porporoji hokkama lawol yilade nder gallure nende tilaberi dun du konna jude yande jeddi e minta chapantati faya subaka yande jego noni dun du wada kana elun jego lewru avril kenya noni be kokki lawol e do fi on endan wakkati ko studio kalangu noddi fawar jondu konna mer mo tilaberi alaji musa dumba o holli wide ke gonga non sabu himbe wurugo ka en jammi koto ko tawe mballitire har don endan ko kambe du konna be jarribe kokki lawol dun wade nani fawarjo e do lawol gotongol to enen difatu konda himbe mudun jami ko to ko tawe hono horebe gallurde enen hono yolbi nan himbe sedda kala har filla ko darto yilagol jamma dun dubbe bi fadde majjo faddede yande sappo fu acce dun ya yande sappo e go gidi adraman bandimi o yi hewbe mabbe nan ko be kalnimo ko min pirtede ngal fulfulde
gonga minen giɗi min ɓeydani e wakkati on fuɗo nde lewru sumayere de kaddi burtaki yande sappo fanɗi nde yande sappo e go'o na he feccere no waɗa gam fadde neɗɗo juuloyta kayeje warta fu yande jeenayi waɗi ndenne no handi de ni neɗɗo juuli jooɗo e jaadiraɓe mum yaasin ton jala jewta jara attayi far yande sappo e ɗiɗi moye fuu ko tawuro
mugonga nder jemma emin giɗi ɗum ɓeydanam wakkati menen chonnoɓe ko nyame de dum ɓeydanimen ɗum yottike janɗe sappo e go'o mo jemma men keɓa e men ɓustira ñande lumo gon waɗay sanne
joni jengata ko himɓe tagga naata nder ɓaale mumen ɓurtatako kaden sey weeti ɗum acca himɓe jotto mba yande sappo e go'o e ko dekino mba ko denda du tawan koyɗe i taƴude amma yottade sappo e go'o on endan welan himɓe sanne
nani on tayna difa fawar joni sarus kawjido denago himbe kamede be kali be bi hono nguluuji ko na war ele hoggoji dille wambe kany e ferebe ben endan en donna duude sanne burde ba ko rawane se hisama dun du ko na be bi hunno ko latina han tawe laabi koje ko to ko tawe dun heba dun rento do filan nguluuji di enna ko latina wada bonan da sanne captain Omar Hamani kam woni kawjido sarusi filan renugol himbe to endan difa nani ko hande bandimi mani Musa
En moyenne, nous avons 10 feux.
Arawanen duubu jinaaji de noga e goo wadaina nguluji hembre e noga e tati ko min ket nenne no waawi ede lewr fuwa de nguluji ko wato sappo kaano higa duubu naade e noga e didi o endan lebbi tati arandeji di min kebana nguluji chapande joyi lewr janvier wadi sappo e jeetati fevrier wadi chapande tati e didi der majjundu ko na wadi himbe sappo ko mayi mayi be ko na nyawbe e na yebe no endan wadi bundo goto mayi do hen wadi du ko na chukalel keccel godon ko mayi e der majju nenne ne kaydu himbe be ngala sembeji kay woni ko ngulu
Nan
har filadru duggol e fawarjo no nanugo nar ciottol essence mbujjaado doñe mo maradi nangi kulle kewde jeyade porporoji kanyu e fawarjo ndu bidoji lati du kono wadan bidoji ujunere ko wodi litereji noga e jojje ko essence dum waddene ko fa ande gouverneur region en Boubacar Cheibou o holli wi de ke golle de en ko golla wada kanani gam batte Allah e lawol lamu jojjinangol do fi durdugol e nguykaji din endan nanen ko haali ko bandimi Mohamed Mamman waddani min do
nous avons trouvé
min tabi sogeji kawji di filande na gudin nangi loreji e poporoji ko duudi kambe bidoji essence ujunere e keme jeetati e jiide am du o fi sogeji kawji di filande na gudin no ken e jalaade dum dawti do kan der majjum woni procureur mo leedi on hawtaade sogeji kawji di filande na gudin fu wodi min jami e lawol lamu gol gollire e mum yeru no talki sariya di mbiri gineji nawtoraadi der nguyka no nangete no momo tere mun nalore mun teta e jiide am jomunde hotoy wuro no lasi boyto fadde mun fuddi toyde dum deni dum tokki take jabude gineji nato tede der wujude essence no nana dum fu dum boytiram fi on
o maximum se trafic de carburant
nanne fawar joni toyte bernin kaze wona region mo zender do kondani ho be endan don honno ngatti fawar jontu kondani hakkille jar filla ko darto guykaaji gonna wada jamma jamma be bi dum heewi dum latake sakkulad kondan yaade e commune on enda dum waddini ko mairie o enda ni hoji labi ko wato ko taweni dowta fawar joni habbinibe gam batte himbe fu hebaabe majju nange Bocar Jibril ka wonno maire bernin kazawe nanne ko halni bandimi Ibrahim Manso
sacce sacce nanne daki musamma
guykaale gonaade no gaɗe misali ɗo enden ni nder huɓere kasowe se neɗɗo nana wi'e o wujjama keŋa oodu wujjama hannden tilay noon hunde de minen ardiɓe ɓe enden ɗum suulami ɗum ndu saabi komin joɗɗini laabi ngerɗuɗi gon miɗen giɗi du himɓe balliramin du'a u ngam min aadake nangande policiɓe huɓere de enden gaɗa golle mum mosala saɗornan ɗan enden heɓo iɓe tawra du are keƴorɗe ko waɗa golle ɗen wuɓe ɓen nange gadde yeeso suudu kiite ɓe jukki min cuɓata du ni fa hannden ummatore nder banggere fuu waranɓe gollida policiji ɗi enden wala du mo anda ɓe sey minen sey policiji ɗin ɓe kawra ɓe gollida de Allah jaɓi
nonni fawari jondu hono docteur kawjiɗo jande to enna département mo Gaya kandu konnan jaɓi dokkal gon ko latidi konnan kullantareje gollitirɗe noon ko waɗirte hono bindi ko himɓe latiɓe wala no heguino jiile janguirto ɗum ndu konnan ni hono kulle no latiɗe no wallan du wadde fawarjo tendi e nder majjum Mahamman Fari Adam kañum woni docteur o enda o wi hunde enda wari ɓeyditaniɓe e nder golle mabɓe sanne o halni ndu konnan ni mbiyeteɗo Fadel Alu
machine gollitirgal binni wumɓe noon machine o ni no waɗa kulle kewɗe misali waɗude dewte wumɓe ko ɓe janginirte laato nder janguirɗe pamarɗe na collège noon dewte ɗeni fuu machine gollitirgal binni wumɓe noon ɗum waɗira on gi'i nafakka ko woni iɗum waddana janngoɓe wumɓe ɓe enda ɗum heɓi yaadu yeeso kase machine o waddani men koyirnan sanne ngam ndennon min ngala dewte ɗe ɗum janginirta wumɓe ɓe enda to en gaya ɗum waɗani janginoɓe maɓɓe ekkintinoje ko balɗe joyi ngam ɓe anna no ɓe janginirta wumɓe ɓe enda e machine gollitirgal binni wumɓe
nonni fawar joni hono suudu sariya toyna Burkina Faso taƴi sariya dow fi ko darto hono fawar joni du konɗan ni warɓe hono mbiyete Thomas Sankara ɗumnene kayni hoorejo leydi kiɗɗo enɗa mo leydi Burkina ɓe nangi ɗum nangal hono fawar joni du konɗan kero yonki mum kano woni omo tawa leydi Côte d'Ivoire nonno du konɗan ni bandi ko goto no sogeru wotur fa hande hawtade hono général Gilbert Dieng Yéré kañum e fawar joni mbiteɗo ni Yacine Kafando ɓeɗo fuu ɓe nangama nangal majjum e dow fi on endan nden emini micen du kono wiide kanko hono Thomas Sankara wala kana illu sappo e joyi lewru octobre hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati e jeɗɗi ɗum waddi ko fawade joni du kono himɓe hewɓe weltege no sari o wardani endan ɓen du konnanta nder mabɓe mbiyete Abdoulaye Saydou laatiɓe jingonoɓe dow filla ko darta Afrique wakkati mo tarnal fuude Ahmed Landima o haali hono ni
min nani belɗum yeru no suudu kiite sogeji leydi Burkina taƴeri sariya on hunde noon komin kosay heɓude no jamaku durwo noon waɗi puɗɗaɗo illa ko ɓoyi ko wattatawe gonga ɓangi nder filla barol Thomas Sankara o durwo ngon du no woni e hoore mum gam no heddi kiite ko leyɗe adunar ɗum dow fi barol makko caggal duuɓi capanɗe tati e mayde Thomas Sankara o wa'ana hano kegan o mayini durwo Sankara gom no tawa nder ɓerɗe sukaɓe ummatore Africa nder kiite on min mbiyata komin jiɗi ɗum fuu heɓama gam nder sigiliɓe barol makko ɓen wona jungo Blaise Compaoré tan tawa hen juuɗe horeɓe leyɗe adunaru eɓe Africa gom fuu no tawa nder
mum nonne fawar joni toon Burkina Faso hono mbiyeteɗo Roch Marc Christian Kabore laami leydi nagganoɗo caggal ko laamu makko jippina hooreɓe tawaɓe laamu ɓendan ɓe jolmina ɗum ɓoggi ɓe mbi o hinno o hoota wuuro makko ɓe jofitimo ton enda Ouagadougou ɗum ndu konɗan wonno ko fa hande ni radio ji kewɗi haalde o muɗum radio mbiteɗo Omega FM no tawto enda Ouagadougou non noon ndu konɗan nomin en mincintan on wiide ni kanko on enda Roch Christian Kabore ni o nanga kanani illum wakkati laamu makko jippinano noga ena lewru janvier ko ƴaɓɓi ɗum enda ɗum ndu konɗan ni fa wara joni ni holli wiide ke kanko enda ni o yofitama hande nde o yaha to yiɗi fuu eley gallure Ouagadougou hoƴude kartogoji gam batte waɗa kulle goɗɗe kulle ɗi konna ñeñuɗe ɗum wona golla mbiyete Rukke Ya Karimu laatiɗo o debbo waɗi duuɓi ɗi no golla gollal ngal o wodna duuɓi capan tati e tati o holli wiide ke gollal ngal du onon waɗɗuno gam batte darnade har filla ko darta hono kullantareje duniyar ɗen endan kanko Rukke Ya Karimu on endan ni o fammini du fawarjo bandimi rahilato sumana ɗum e saabi ko naati gollal ngal min pirɗe ɗe ngal fulfulde kañƴi on yewtere min pindirlo hande
ko saabi carton cuɓuɗa wonƴitidde
carton yiji no gollide sanne gollal mum dow no hoyi neɗɗo no wawi waɗire ɗum kulle ɗe neɗɗo yiɗi fuu eɗum feɗe eɗum wawi waɗede kulle kewɗe carton no wodi sembe ko woɗi ta jeggite ko carton waɗira kana ceɓe leɗɗe denni hunde noon ko wodi sembe deni carton on wonƴitama eɗum ɓeyda waɗugo sembe kasen
toye keɓoyta carton o carton iri oye gollirta a hokketemo na a sodaymo
mi yilatako miɗo tefa carton yiji ɗin himɓe gaddanta kam wakkatiji gondo himɓe no nodda kam ɓe mbi'a mi wara mi hooƴa carton yiji ɗin fa waranden joni ni mi fuɗɗay miɗo sooda carton yiji ɗin ginanda sayni mi anda yaago yeeso yala mi soodowan carton yiji ɗi nanoy ba ko sakiti ɗum ni eaux forêt gon noddi kam e kelalol wi kam ɓe keɓani kam carton yiji ɗuɗɗi jami ɗon ko ɗumiɗi kanni gomi miɗo gollida
e giiɗe maɗa neɗɗo fuu no wawi natude nder golle wonƴitugol carton o na
miɗo hokka sukkaɓe ummatore semɓe ɓe naata nder golle baylol kulle laato gollal ngal ɓe giɗi ko saabi ko campaniji gaɗoje kulle taraji gala ko wawta wonƴiti carton yiji ɗi nder leydi men ngam no woodi ɓiɓɓe leyɗe yaasi koƴoɓe carton yiji ɗi jaara leyɗe mum'en e bayle ko saabi ɗum waɗatake nder leydi meɗen di denne miɗo yamira ummatore hokka semɓe e baylol kulle joni ko tawami nder golle baylol carton yiji ɗi mi haajaka golle bureau miɗo welti sanne nder maggal ɓurde golle bureau carton hunde ko nawtorti fini allah fuu ba kulle ɗemin gattata nder mun tan heeci iɗum waddanamin dow nafaka nawtorade e mun nder duniya
e dow ɗum ko habaru mum e fulfulde tilli hannde seni elen jon kam eɗen hewtina en jangotonoto habaruji e fulfulde komin gatto sigala mum ɗo studio kala ngu assalamu aleykum mbalete jan waali